respirar. Pay the man and then you die.
Friends say you want me, but then you get scared. Now you're leaving. But what about that night? You were my first, so I'm not leaving if you don't. Truth or dare?
te corré.
Thank you.
sia kun meira te marama, he marama tangara e. Te o kufiti tō tū matau, e nā te ruti kai mawaru. Fiti tō tū matau e ngā te roti kai mā waru. Wataki tahi mā vetu o te kāhui o matariki. Iho e pō e fiti ana. Kura ta tsutahi taku paka tike tike taku paka baru baru. Fie, 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 fie. Taku ra ta tsutahi taku paka tike tike taku paka baru baru. Fie, 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 fie. Itau toko tia te karanga o ingarangi. Te tuhata watamote. Maira te marama, he marama tangara e. Te oko fiti tō tū matau, e ngā te roti kai mā waru e. Te aho maira te marama, he marama tangara e. Te oko fiti tō tū matau, e ngā te roti kai mā waru e. Wataki tahi ka vetu o te kāhui o matari. Iho e pō e fiti ana, te rā. E rongo mai, he manga rongo ki te penua. Tāku rā tā tūtahi, tāku whaka tike tike, tāku whaka maru maru. Kuie, 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 kuie. Tāku rā tā tūtahi, tāku whaka tike tike, tāku.
Amro Tautari, the one and only voice of Nepalese community in Auckland. We bring you news, views and music from Nepal every Friday at 6:50 p.m. on Planet FM 104.6. Tune in this Friday live or listen online at planetaudio.org.nz/Amro Tautari.
Connecting to local and global Niue communities. Mātutakianga ki he tautangata Niue Osi.
Hakutau kapisinga, tautupuna. Whiwhi hao alongonanga ke he leo whakarufunoa Niue he taupungpungi ua. Ka humelia ke he hao alongonanga siwa nimo tuku hao le teo ke Planet FM tahanakai whāpui neono.
Whanongonongo mai ki he tau kupu whakamawhana he tohi tapu mai he tau mamatua whaifiau. Wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakai kalesia. Tau whakailoanga ke tau mātu whakatu whono. Ne tau seriously a Greater Neighbourhood Law Office. Tau aho ua he whahi tapu. Hola vālu ke uafuru malema ke tai holo ngufuru. Leo he whakalo whanoa niwe. Mātu takianga ke tau tangata niwe osi. Planet FM tāna kai whāpui niono. Leo he whakalo whanoa niwe.
Never been a postal. Never been a postal. Never been a postal. Barefoot billionaire, he's a barefoot billionaire. down and out, and you feel real hurt. Come on over to the place where I was. All your loneliness I'll try to soothe, and I'll play the blues for you.
Sometimes I go out hoping I might see you, wondering if you're feeling lonely too, but I